This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Ngaramutse neza nshuti mwese muduteza matwi ni Edirwema ubasuhuza hano kuri radio Ijwi rya America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikaze kandi mu kiganiro muri isanga muri iki gitondo muri studio zacu turi kumwe n'umwanditsi Olivier Bahizi wamenyekanye cyane mu Rwanda kubera inyandiko ze yahitishaga mu kinyamakuru Imvaho Nshya cyandikirwa mu Rwanda. Inyandiko ye yamenyekanye cyane niyo yahimbye yitwa Mapengu ivuga ibiganiro umwanditsi ariwe Bahizi yagiranye na Mapengu ku bintu byose inshuti zishobora kuganiraho. Bahizi Olivier yavukiye Irunda na Gihara mu karere ka Kamonyi nyuma ya genocide yakorewe Abatutsi mu 1994 yatangiye kwandika igitabo cy'inkuru ndende yise Humura. Iki gitabo yanditse tukaba ari nacyo turi bwibandeho cyane muri iki kiganiro. Mapengo na Olivier Bahizi ngo hayikaze muri studio za radio Ijwi rya America. Mbere na mbere wabwira abakunzi bacu aho uherereye muri ibi.
Muri ino minsi ndi mu Bubiligi, karere k'Amajyaruguru y'Ububiligi, umujyi witwa Zeebrugge ni hafi y'inyanja y'Amajyaruguru.
Bahizi Olivier, abantu bakuzi cyane ku nyandiko nk'uko nari mbivuze yitwa Mapengu, ujya gutangira kwandika kuri Mapengu, niki cyari kiri inyuma y'iyo nyandiko?
Ubundi njya gutangira Mapengu ntabwo ari ibintu nari naramukanye. Natangiye gusaba akazi nyine nk'umunyamakuru nk'uko z'abantu basaba akazi kose, ariko mbere yaho nkaba narize mu mashuri yerekeranye n'indimi no kwandika, donc ubuvanganzo bw'Ikinyarwanda. Hanyuma nza kubona akazi mu Mvaho. Rero mbonye akazi mu Mvaho, hari abantu babiri nabishimira, bari abamama badukosoraga mu myandikire, njyewe nkaba ntari narigeze niga ibitangazamakuru mu by'ukuri. Hanyuma bo bakambwira bati urimo kwandika ariko ushyiramo n'ibitekerezo byawe, inkuru yawe igomba kuba ihagaze ku bintu byabayeho, hanyuma ibitekerezo byawe bikaza nyuma nk'umunyamakuru. Nuko barambwira bati niba ushaka kwandika ukwawe uko ubyumva ibintu cyangwa se uko wabibonye ariko bidahuye nuko ubitekereza cyangwa se utandukanye uko ubona ibintu nuko wabisanze, ati icyo gihe bijya mu rwego rw'inyandiko zitwa opinion cyangwa se ibitekerezo. Nyuma rero nibwo igitekerezo cyaje ndavanye gusaba mugani ko mba nabibonye nkajya naho umunyamakuru nkongera nkabisanga, nta kindi buhindureho ni facts zaho ngaho, njyewe nzavuga uko ntekereza ibintu ryari. Nsanga ari ku mutwe umwe wa mugani wigira inama yo gusara, ndavuga nti byaba byiza umuntu agiye agira n'undi baganira. Uwo muganira rero si ngombwa wenda ko yanaguha n'izina rye cyangwa se n'adresse ze, ariko nawe ufite umutima nama nk'umuntu ushobora kwiganira ukisubiza ukibaza ukisubiza. Ni muri urwo rwego rero Mapengu yavuga.
Kuki Mapengu?
Izina mu by'ukuri izina ryaje gutyo, ntabwo nakubwira ngo byaje ngo nabitekerezeho.
Abantu batakuzi bajyaga bagira ngo uwo Mapengu ni wowe.
Hari aho byamfashaga kuko si ngombwa wa mugani ko ibitekerezo biba mu mutwe w'umuntu byose bigaragara nk'uko byaje, ariko akenshi burya biba bifite aho bishingiye. Ku buryo rero na wa musaza wo mu muhanda, na wa musinzi, na ya mayibobo, na ya ndaya, na wa muntu wataye umutwe, burya aba afite ikintu atekereza ku buzima dusanzwe tubaho mu isi. Ariko uko dusa hanze ku buzima cyangwa se ku isura, ntabwo ari ngombwa ko n'ibitekerezo byacu akenshi biba bihuye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turi mu kiganiro muri isanga aho muri iki gitondo twatumiye umwanditsi Olivier Bahizi wamenyekanye cyane kubera inyandiko zitwa Mapengu. Mvuze ngo wari ufite impano mu kwandika, ntabwo naba nibeshye. Ese ni ryari watangiye kwandika?
Mwakoze Edi. Bwa mbere inkuru yanjye nayanditse muri Hove, ni akanyamakuru k'abana kari gafatanye na Kinyamateka, ntabwo nzi niba kakibaho. Ahubwo nibwo bwa mbere natangiye kwandika inkuru irasohoka, igihe nigaga mu mwaka wa munani wa primeri. Ko mu Rwanda mbere y'intambara hari sisiteme yo kwiga imyaka umunani. Nuko inkuru imwe irasohoka, ndaryoherwa, numva nta kintu kiryohera umwanditsi nko kubona inkuru yanditse yasohotse no kuvuga ko byibuze igitekerezo kirimo cyangwa se n'imyandikire yacyo kiba kiryoheye abasomyi cyangwa se abandi kiba cyaciye mu ntoki babyishimiye. Kuva icyo gihe rero sinahagaritse, hanyuma nza gukomeza ngeze no muri secondaire mu mashuri yisumbuye. Nagiye kwiga ahantu bita Igatovu mu Ruhengeri. Icyo gihe ndibuka abo twari kumwe b'abanyeshuri mu ishuri ry'indimi mu wa kane, twari dufite akandi kanyamakuru nako kasohokaga buri munsi tukandikishije intoki. Nuko tugasa nk'ababwira amakuru abantu amakuru yiriwe mu kigo. Kwandika ni nk'uburozi, navuga ko ari nk'uburozi, birafata bitagufata nuko bishire. Ndakomeza rero na nuko.
Hari abavuga ngo akenshi impano yo kwandika iba ari impano umuntu akura mu muryango we. Mu muryango wanyu hari abanditsi mwagiraga?
Mu muryango nta banditsi dufite, usibye ko nabyirutse mbona data akunda gusoma, agiraga ibitabo byinshi asoma, ku buryo nyine muri secondaire cyangwa se no muri primaire nashaka kubisoma yuko ngasanga biri mu zindi ndimi. Nuko mwifuza kuzamenya ibyo asoma, ariko nanjye n'uyu munsi ndi umuntu udashobora guca ku gitabo abonye no mu muhanda ndabitoragura. Nta muntu wo mu muryango wigeze agira impano, wigeze yigaragaza wenda nk'uko njye nayigaragaje cyangwa se kanama n'akazi kanampemba.
Ubwo wenda
nanubu biracyantunga nibyo mbamo.
Noneho Olivier Bahizi, umaze kuva mu Rwanda mapengu asa nkaho yazimiye, abantu bakibaze se Olivier Bahizi yize akomeza kwandika mapengu. Umaze kuva mu Rwanda byagenze gute, mapengu aracyabaho?
Maze kuva mu Rwanda navuye mu 2004 kwandika, n'ibyo nakubwiraga nyine ko bidashira, hari ibyo wandika akabigiye wanditse uri mu nzira ugenda cyangwa uryamye ukabyuka. Nuko mapengu rero wambazaga mu Rwanda yari yarahagaze mu 2003 ku mpamvu zitantutseho ntashaka no kwinjiramo cyane. Nuko ariko nkumva ni umuntu w'inshuti tumaranye iminsi akansura nkamusura, ariko ngashaka kongera kwandika nkumva nanone nakongera, ariko bo akabigiye nanditse nkabibika ku ordinateur cyangwa se nkabibika ku mpapuro. Nyuma ku buryo hari n'abantu bigeze kumbwira bati ariko se niba atakibaho bibuze musezerere umuvuge ko yapfuye. Hari umuntu wabimbwiye arambwira ati mapengu uvuga ko yapfuye byibuze, hanyuma ubukorotiye urangizanye nawe. Ariko mwumva ni uguhemuka nk'abandi, none kame ni inshuti yanjye.
Mapengu utarwaye utagize icyabago ni gutya umuhamba.
Ni namwije se ndaza no kumenya uko umukingo ndaza no kumukorera ikiriyo. Nuko nyuma rero numva igihe kirageza ndabaneka nongere nandike byibuze mvuge no ku buzima bw'inaha i Burayi ko mbubona uko bumeze. Hari byinshi umuntu aba yumva yavuga cyangwa se yanasangira n'abandi nko kuri izi mbuga za internet, ariko utabivuga nyine wamugana mu Cyongereza openly, utakwihandagaza vuba ngo ngenda bibona gutyo buri mbese urabibona gutyo. No, hari umuntu ugomba kubiganira mukabiganiraho. Mapengu rero muri ino minsi yarongeye aransura, nuko tukavuga ku buzima bw'i Burayi cyangwa se no ku buzima bw'isuko bumeze. Ntabwo yigeze agenda burundu.
Ubwo wenda twaguha n'umwanya kugira ngo ubwire abakunzi ba mapengo aho bashobora kumusanga.
Edi urabizi se ntabwo navuga ngo natanga aho bamusanga, ariko kubera ko numva na mu mwanya ugaragara nk'urubuga yidagaduraho cyangwa se twidagaduraho twembi, ariko nanone mu mishinga mfite nuko habaho urubuga rw'abanditsi ba opinio cyangwa se batekereza, sinavuga ngo n'abafilozofe. Inyandiko zanditse neza, zivugitse neza, zifite icyo zunguye abandi. Ubu rero nibyo ndimo gukoraho, ku buryo rero ibyo nayo ndimo kweseya muri ino minsi ndimo kubigerageza byari kugira ngo ndebe uburyo najya mpahurira n'abandi banditsi nabo bo mu Kinyarwanda cyane cyane, ko rimwe rwo rwonyine rurimo inzi neza numva nisangamo. Noneho nkumva twahahurira tukajya duhana amakuru cyangwa se duhana ibitekerezo. Umwe iyo wanditse ntihagire umuntu ugusoma cyangwa se nkunda kubwira uko yagusomye ngo kumve, ntabwo umwanditsi aba yumvise agezwe ku nyota n'ibyo yanditse, cyangwa se ni kwandika ni nko gusangira. iyo umuntu atagusomye cyangwa se nawe ngusoma undi umubwiye uti iki nagikunze iki ntabwo nagikunze ntabwo wumva ushizwe. Ubwo rero muri ino minsi ntabwo na muri aka kanya umpaye kandi urakoze ntabwo navuga ngo mwasanga angahe inyandiko kuko urwo rubuga ntabwo ruri ntabwo ruragera ku rwego professionnel nk'urwo nifuza iracyari mu mbere.
Ego Bahizi Olivier kuri Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri Isanga. Wandika Mapengu ahanini wagaragazaga ibiganiro mwagiranye na Mapengu ku bintu bitandukanye bireba ubuzima bwa buri munsi. Ubu ngubu uba mu mahanga, uba mu gihugu cy'Ububiligi, ntabwo uhura n'abanyarwanda nk'abo wahuraga nabo ubwo wari mu Rwanda. Hari inzitizi bishobora kuba byagira ku myandikire yawe cyane cyane kuri Mapengu?
Ibyo uvuze nibyo, kuko burya umuntu agira wasarura kugira ngo ugire icyo utanga ari ahantu uba wavanye. Mapengu rero yari ishingiye mu buzima bw'abanyarwanda, mu buzima bw'ikigari aho nabaga cyangwa se aho nabaga nagiye gutara inkuru mu ntara. Icyo gihe rero nabaga mfite aho mvoma byoroshye. Ubu rero hano mu mahanga aho mvoma nakwitwa ko ari mu banyamahanga ariko cyangwa se no kuri internet cyangwa se no kuri televiziyo na radio ntabwo bisa nka mbere nko kubonana n'umuntu cyangwa se kuba uri iwanyu burya iwanyu wumva uvoma ku isoko bya byoroshye biza byihuta. Ahangaha rero hari igihe uvuga uti se wa mugani ntabwo bifite icyanga nk'ikiwacu banzaza muntu gukumbura ngira ngo ariko nanone nkavuga nti ntabwo umuntu yaremewe kuba mu gihugu cye gusa cyangwa se gutekereza mu rurimi rwe gakondo cyangwa se kavukire. Ushobora no gutekereza mu zindi ndimi, ushobora no kureba isi ukoresheje izindi ndorerwamo aho usanze nka kwa kundi bavuga mu Kinyarwanda ngo burya asazaza rya mbese cyangwa banze umugani utajyanye neza ntabwo ndimo kubona umugani nakubwiramo neza. Ariko icyo nakubwira cyo ni uko aho ugiye hose wagombye kumva ko ufite ubwo bushobozi bwo kureba isi no kuyumva no kuyipartaja no kuyisangira n'abandi bidaturutse gusa kuho wavuki. Ni nk'umuririmbyi niba uririmba mu Kizuru cyangwa se mu Kidage cyangwa hehe ntabwo umuziki uzakuryohera cyangwa ngo ukubire kuko utari mu rurimi rwawe gakondo. Nashaka rero nanone nanjye gutera iyo ntambwe kuvuga nti Mapengu yakombye no gutekereza nk'aho ari akabibona nk'uko hano ari bimeze tukabiganiraho tukabijyaho inama cyane cyane bikagira n'isura biha n'abanyarwanda bandi wenda batabasha kuba mu mahanga cyangwa se batahageze ku buryo bumva uko abandi batekereza. Kuko nk'umuryango nyamuntu nk'umuryango muntu nubwo tudavuga indimi zimwe nubwo tutaba mu bice bimwe by'isi nubwo izuba ritarengera rimwe cyangwa se ngo rizere rimwe mu gitondo hari ikintu duhuje kirimo muri kamere muntu twese tuba duhuje ku buryo ubabaye cyangwa uwishimye cyangwa useka byose akenshi biba bihwanye. Ntabwo rero navuga ni Mapengu no mu Rwanda gusa ashobora no kureba ubundi buryo yabaho hanze cyangwa se akumva isi bitewe n'aho ageze n'aho bwije ugeze niko navuga.
Mapengu turabyumva yateye intambwe yagiye mu mahanga, nizere ko muri ayo mahanga uzamubonera andi menyo.
Amenyo ubu icyo gihe yaba ari macense.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Usibye inyandiko za Mapengu, Bahizi Olivier ni umwanditsi wandika ibindi bintu byinshi bitandukanye. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 yatangiye kwandika igitabo cy'inkuru ndende yise Humura. Iki gitabo yanditseho ndagira ngo muri iyi minota isigaye abari cyo tuganiraho. Bwana Bahizi Olivier, iki gitabo watangiye kucyandika ryari, ese kiravuga kuki?
Igitabo cyitwa Humura ni mu rwego rw'igitabo cyitwa Inkuru Ndende, Roma cyangwa se ari mu Cyongereza ni novels.
Yes, novels.
Iki gitabo rero nagitangiye intambara ikirangira nyuma ya 1994 biturutse ko hari umuvandimwe wari uri hanze bo bari barahungiye hanze bari barahungishijwe hanze muri genocide noneho ari hanze aratwandikira ati mumbwire amakuru uko bimeze twese mu rugo turandika turamwandikira tumuha amakuru wa mugani ibyo ngibyo bya by'ubwanditsi nge nagiye kubona mbona ibyari ibarwa yo kwandikira umuvandimwe mbona nanditse hafi amapaji 10 noneho mubwira nyine abaturanyi ko byabagendekeye ko twe byatugendekeye mu rugo muha amakuru yose arambuye ko hari hashize igihe ubu nareze kandi hari harabaye ibintu byinshi bibi mu ntambara uburyo hari byinshi byo kuvuga nza kuvuga rero ni hagarara wirondogora noneho mukurondogora ariko mugufunga ibarwa umva ndacyafite amashyushyu yo kuguma kwandika ariko nanone nkabona se ko wenda nanditse ibyerekeranye n'umuryango wanjye cyangwa se n'iby'abaturanyi ubundi kuki umuntu yahagararira ahangaha kuki n'abandi abo twahuraga bari bacitswe icumu bandi twahuraga cyangwa se n'abandi twahuraga bari barahunze abandi bagaruka abantu ibi bintu byabaye mu mezi atatu gutya nubwo nkiri muto icyo gihe nari mfite imyaka 16 mu myaka 5 cyangwa se 10 cyangwa 20 nshobora kuzabona nabyibagiwe nina nabyibuka ntabwo nzabyibuka nk'uko nanganaga gutya nk'umwana wari ufite imyaka 16 ndaguma ndandika icyo gihe n'amashuri yari atari yatangira nari mfite umwanya ahora nandika igihe bimwe na bimwe nkabura amakaramu cyangwa se nkabura n'impapuro nyuma rero dusubiye ku ishuri muri 1995 ngira ngo ndabaye kusundi ko niga ubuvanganzo bw'ikinyarwanda waguma nkandika nabyo nkabikoramo nkazandika igitabo nanjye ku byerekeranye na genocide ariko mbitangira mu by'ukuri ntabwo nenze ko hazavamo igitabo byari ukwiyandikira gusa kuko hari n'igihe n'abarimu batabaga bahari nkavuga nereka gupfusha umwanya ubusa ngume nandike nyuma naje kukirangiza rero ndangije amashuri yisumbuye muri 1997 ndi abandi banyeshuri twiganaga hari n'abandi bavandimwe bigeze kugisoma bamwe bati nyamara ibyo uvuga nibyo ni byiza kuguma ukandika ukabikomeza gusa nk'uko igihugu cyari kirimo kwiyubaka nta ngira ngo nta strukture zari zihari zigenewe gufasha abanditsi cyangwa se cyane cyane ko nayo n'umwana nari mfite imyaka 19 icyo gihe hari kirangira abo nagihaye bagombaga kumfasha hari bari babishinzwe babonaga ndi umwana umwana arandika kuri genocide byibuze yumvise n'ibyabaye hazi n'ibyo biva niyo bica nuko ariko mwumva umutima ndababaye nyine kuki se abana bo batavuga uko babibonye uko babibayeho unabivuge ubikoresheje mu magambo y'abana cyangwa se uko abana babibona ubwo icyo gihe naje kubireka ndavuga ni bon ubu nyine baransuzuguye ko ndi umwana nakundi nta wakwemera ibyo umwana avuze cyane cyane uvuga ikintu gikomeye kuri nka genocide ngiye mu itangazamakuru ntangiye gukora mu mvaho narakibagiwe icyo gitabo nikomereza gutara inkuru no kwandika nyine mapengu ngeze inaha rero mu Bubiligi ariko kuki ntakongera ngo ndebe cya gitabo ko nahangaha nabwo nari mfite umwanya nanone numva nta bintu byinshi byo gukora byari byakaboneka nkongera ngisubiraho ndareba ariko nkavuga ni ntabwo ndi bugihindure ngo ngihindure nk'uko nk'umuntu mukuru noneho kuko nari maze guca akenge ndeba isi wa mugani nyireba mu bundi buryo abantu ifo ko ikiguma kimeze nk'icy'umwana wacyanditse wambazaga rero uti kiravuga kuri iki nafashe inkuru muri rusange inkuru ya genocide nyitirira ubuzima bw'umuntu nise Claude uwo Claude akaba ari umucikacumu nawe ufite imyaka mu by'ukuri ijya kungana nk'iyanjye afite nawe 16 noneho kikavuga ubuzima abayeho muri genocide kikavuga ubuzima bwa nyuma y'intambara kikavuga iby'amashuri ariko kikaba gishingiye ku nkuru y'urukundo mu by'ukuri inkuru y'urukundo y'umuhungu wacitswe icumu mu Rwanda aza guhura n'umuryango wari uvuye mu buhungiro I Burundi barabakira we n'undi mugenzi we babashyira mu muryango ko nta muryango bari bagifite ntagiye cyane mu gitabo ntagiye muri detail nyinshi
abazakigura bazazisoma
ni inkuru igaragaza isura u Rwanda rwari rufite nyuma ya 94 ku rwego rw'umuturage usanzwe cyane cyane w'umwana w'urubyiruko ariko nanone iha icyizere urubyiruko
si kenshi inyandiko nk'izi cyane cyane zijyanye na Roma abantu bazandikaho bashingiye ku byabaye mu Rwanda muri 94 byaba byarakugoye
ntabwo byangoye kubera ko nabaye nacitse ku icumu rya 94 navugaga ibyonzi byanjye by'umuryango wanjye cyangwa se by'abaturanyi cyangwa se by'abana twari twongeye guhurira ku ishuri cyangwa se by'abandi twagiye twumva urabona nyuma ya 94 abantu buri wese yavugaga uko yabayeho uko byamugendekeye njye rero nagiye mbikomatanya mbibyazamo inkuru imwe ku muntu umwe ariko mu by'ukuri n'uyu munsi nako muri ino minsi ya nyuma ndimo kugikosora bwa nyuma ndimo kucyandika ne ko kunyishyira mu buryo bw'igitabo nasanze na nyuma yaho n'abo twavuganaga nabo hari byinshi bisa kuri buri muntu ibyabaye ku bantu benshi birasa usibye ko umuntu atabigereranya kuko agenda ka buri wese kaba gafite ukuntu gafite umwihariko ariko icyo abantu navuga ko abantu bahuje muri ino minsi cyangwa se no ku isi yose n'ibyo nahoze mubwira by'uko umuryango nyamuntu uhuje ikintu kimwe ni icyizere mu buzima bwa nyuma y'ibibazo cyangwa se guhora wizera nicyo gituma umuntu abyuka mu gitondo akajya ku kazi cyangwa se ukajya gukora ibindi nubwo waba uzi ko hari ubuzima buba bwararangiye ariko icyizere twese turagihuje ku bantu benshi
Olivier Bahizi igitabo Humura murateganya kuzakimurika ryari
Aho ngaho ni wakiri ikibazo kuko hari ikintu twajyaga tuvuga tukiri muri mu Rwanda nk'abanyamakuru cyane cyane abo mumva twakundaga kubiganira twari dufite amahirwe yuko ikinyamakuru cyari cya leta hanyuma leta ikanakijyana mu baturage abantu bakagisomera kandi kuri make bakakibona ariko tukabura tuvuga tuti ariko abanyarwanda ntabwo basoma abanyarwanda ntabwo bafite umuco wo gusoma ariko wareba nko muri ino minsi urebye ikoranabuhanga ririho ugasanga abantu basoma ku mbuga abantu barandikirana bagerageza gusangira ibyo basomye ariko haracyabura ko umuntu ajya mu iduka ry'ibitabo agura igitabo cyangwa se uzi ko kanaka yanditse hanyuma nawe uvuga uti iki gitabo ndashaka kuzakigura cyangwa ndashaka kuzagisoma niyo mpamvu rero ibyo byose nigeze mbyirengagiza ndavuga nti ngiye kubanziriza ku rwego rwa interineti rw'ikoranabuhanga ngishyire ku isoko nkoresheje interineti kuko nabo cyandikiwe cyane cyane n'urubyiruko kandi bakoresha ikoranabuhanga kuruta abakuru abantu umuntu yakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa interineti ku buryo bagisanga ku mirongo ya interineti hanyuma nyuma nkajya nashakisha hari abo turimo kuvugana muri ino minsi abantu bacuruza ibitabo kikazasohoka mu iduka ry'ibitabo nk'uko ibindi bisohoka ariko iyo ntera ntabwo ndayigeraho kuko bisaba ko cyane cyane ko cyanditse mu kinyarwanda bisaba ko n'abandi mu Rwanda cyangwa se ko nageza nkavuganira nabo ariko muri ino minsi tumeze nko mu mezi nk'abiri kiraba gishobora kuboneka kuri interineti ku buryo ufite smartphone cyangwa se na orudinateri mu rugo yagiteshaje akakibona
bizaba ari ubuntu se
uzi ko icyo kibazo narakibajije ndavani se ko n'ubundi iyo umuntu adasomwa aba bimaze kwandika cyangwa se ikavuga nti uwavuga ngo iki gitabo wowe bari gushyiraho igiciro ndacyabyigaho gusa icyo mfite mu ntoki none ahange nge narakiguze kandi nge wacyanditse na nacyoreje muri imprimeri hanyuma ndongera ndakigura kugira ngo ngifate mu ntoki kuko nikundira impapuro hari kugira ngo nyumve ko ari igitabo. Ubwo rero ku bundi bushobozi bwo kuzakigura ku bandi bantu ubwo ngomba no gutekereza ko no kubakigura bushobozi bwo mu Rwanda nabwo bwaba bubabyemerera kuko nk'icyo njye niguriye ari igihe cyanditse amagazafi niba ari amayero 12 urumva ari amayero 12 ushyize mu manyarwanda ni hafi 1000 bingahera kuba 900 ngira ngo
hafi 1000
bisaba ko umuntu yagombye gukorana nanone na za imprimeri zo mu Rwanda kuko igiciro cyongera kigahita kigabanuka ariko mu byerekeranye no gucuruza ntabwo ndi umuntu w'umuhanga byarananiye ntabwo ndi umucuruzi kabisa ariko ikigaragara cyo ni uko hagombye kubaho izo strictire zose umwanditsi niwe amaze kwandika najye no kureba n'ibyerekeranye no gucuruza.
Bwana Olivier Bahizi, mbere yuko dusoza ubutumwa ku bakunzi b'amapengu n'abandi bakunzi bawe muri rusange.
Ntabwo nzi niba ari abakunzi banjye cyangwa b'amapengu
ibyo ari byo byose
ntabwo ndi umuntu ufite abakunzi bangahe gutya ntabwo mbizi cyangwa icyo navuga ni uko wenda ubutumwa natanga ni ku banditsi. Hari abantu benshi bafite ibintu benshi banditse kandi biryamye biba biri mu mago biba biri mu mpapuro abandi biri kuri za ordinateri njye nababwira nti nimucike intege nabona ababwira nti nimuhumure gusa abantu bagomba gukorana kugira ngo inyandiko zabo zisohoke cyangwa se banazihe n'abandi bazibasomere byibuze babone uko bikosora bitera ubwoba rimwe na rimwe yo wanditse hanyuma avuga ati si ibintu abantu bazabifata bate bazabisoma bate ariko nanone kubigumana biraryana ni nko gusangira rero ni nko umwanditsi udasomwa ni nk'inzoga ibishye abantu banyihanganire ko mvuze inzoga ariko ni kimwe ni ugusangira iyo umuntu yanditse ntasomwe hari ikintu kiba kituzuye umwanditsi aba umwanditsi ari uko yasomwa. Rero hari za tekinoloji nyinshi ngira ngo nibyo abantu bagombye gukoresha.
Aha nshuti mwese mwari muduteze amatwi niho dusoreje ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Reka dushimire cyane Olivier Bahizi wari umutumirwa wacu muri iki gitondo. Olivier Bahizi turagushimiye cyane.
Mwakoze cyane namwe Eli.
Nshimire namwe nshuti mwese mwari muduteze amatwi muri studio hano i Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mugire umunsi mwiza.
Why I really gave my baba now? In everywhere I go, them they holla now. And money don't they come, no holla now. Holla now, holla now. My nigga be Ray, got his dollars now. I seen a Rambo, it's better than. Only you, only you. I said what better than. Only you, only you. I say I'm better than. Baba now.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.